You know. Na 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 na. I wish you tomorrow. Pa putting a suit to getting a shella. I tryna know how my color. I told her banana get on me, my vuvuzela. I wish you. Kama vile mundi na wake zali. Itakuwa good da, good da. Kama ngoza tachi na wake manze. Bono wapo shega, shega. Ntaku peti peti daily. Saki ni kufosi baby. Saki ni kufosi my girl, my girl. Sito kuona bichi baby. Hata ponde dipi baby. Oh my girl, my girl. I'm looking for you, for you, for you. For you, for you, for you, yeah. Na na na, na 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 na. I wish you tomorrow. Tapo tinga suit, kitinga shela. Na na na. Achana now how makoro. Ato abanange mami, mabuvuzela. Na na na. I wish you tomorrow. Chapo tinga suti mami ukitinga shera. Na na na. Achana nao hao makolo. Ato abanage mami mabuvuzela. Na na na. Na 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 na. Wende ukweni ukawajue. Bibi na babu, baba na mama. Uruka na mwitu, boga za kwetu. Usishangae tukifika mama. Nana Goma za jadi, mila ya kwetu. Utafurai, utapenda sana. Na usilete mashauzi ya tauni. Mami utanumiza. Usilete zile za tauni. Kwani utaniliza. I'm looking for you, for you, for you, hey. I'm waiting for you. For you, for you, for you, yeah. Na na na, na 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 na. I wish you tomorrow. Tapo tinga suti, kitinga shela. Na na na. Achana nao hao makoro. Ato abanange mami, mabubuzela. Na na na. I wish you tomorrow. Chapo tinga suti mami ukitinga shera. Na na na. Achana nao hao makolo. Ato abanage mami mabuvuzela. Na na na. Na 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 na.